Edwop.com.
Bani Music.
Wazazi wawili ndo nguzo ya dunia, nguzo ya dunia. Baba na mama ndo dua ya dunia yako. Yeah, yapasa waheshimu sasa, mana duniani tunapita. Jitahidi sasa, mana muda haukusubiri. Si walikulea alafu akakupa unachotaka, ili mradi ufurahi, wakakuombea ukuwe na afya bila mashaka, na wao wafurahi. Kuna wenzio wanatamani wawe kama wewe,
wawe na wazazi wao,
ila wenzio wazazi wao hawapo milele,
hawapo tena wazazi wao.
Kuna wenzio wanatamani wawe kama wewe,
wawe na wazazi wao,
ila wenzio wazazi hawapo tena milele. Dolari zako zezinunua mama wala baba, na maji siyo damu. Mzazi ni mzazi, hawezi kufanana na kishada. Wapo waliokosa radhi za wazazi wao, sasa wanateseka na dunia. Ni mfano watazame na wao, labda uamini unasikia. Walikulea alafu akakupa unachotaka, ili mradi ufurahi, wakakuombea ukuwe na afya bila mashaka, na wao wafurahi. Kuna wenzio wanatamani wawe kama wewe,
wawe na wazazi wao,
ila wenzio wazazi wao hawapo milele,
hawapo tena wazazi wao.
Kuna wenzio wanatamani wawe kama wewe,
wewe,
wawe
na wazazi wao,
ila wenzio wazazi hawapo tena milele.
Zedwop.com.
Hey,
wazazi wetu walotulea.